Remember where you got it from.
www.djericom.com.
Abanywanyi mugenzira yiwaffe byebigere bino byenkunganyisa bye byange namala kuba mukungane buli alina akatanda akampe kano ke kadde nziriddeyo ddali waffe n'akazinettoyo bamufuwa nkanja mu ndeke ngende nga nkyalimu n'agasa abakumiikiriza ennyo abamu batwala kkeesi ensonga eyo kye kimu ku bintu ki nzize Masaka mu mirembe n'obumalirivu balabyeko nnya lintoma libeera mubi byendonga ensimbi nemukuŋŋaanya bwe mba nazikwata bubi kwe kumu kuginsinga naye bwe mbeera nga nninako enkuŋŋaanyiza mundeke ntwalako mukama kampadde basindye nnyo okunkumakuma ebbanga lino emyaka omwenda ttuwe mujje mukama zeewo njakadde ennyumbaawo ssanyu lya bulamu wanuli esiko mbyeko alimba abeera mubi ku byendongo ne bulaaya ne ntuuka kakati okujesibako kyadde gye nginoonyamu kana akatono ke nfunyemu ke kange gitannyuka nkutadde wali mbalire ngenze nze waffe nkwata enkumbi eno lidde obugenyi nakubanya obe wiiki kakati mu ntike ngendera ddala omu nga bwe najja bambi mbalire kangende ebikirawo byambulayo najja nennabiryonja kibategeeza nti mwannyinaze takyusizza abeera ku bufumbo kasu yakkejja nnyo nga ndya ku mmere etekulweyaku nentawanyiza nnyo nnyo nkoleredde kulya omuntu omukulu alinna n'enzika etudde mbadde ensasula emyera mundeke gwe ne mmalamu mbadde ku nnyanja enegabana y'amazzi ng'abatukuza amaguze ekijirikaani mukyala ate oluziru tuli mmanju ebintu bino saabimanyira leka ggwe n'enzirayo mwe bannange mugiramu wadawadako naye nze bwebisukka wano gye ndaga binaaba bibi nedda nedda ng'enzi balire ngenze nkwate enkumbi lekanzire waffe abange kangende nkwate enkumbi eno ndidde obugenyi nakubanya obe wiiki kakati mu ntike kendera ddala omu nga bwe najja genze baba ntwala ne tutuuka eka nga ffenna tuwulidde muli naye katyo genda twala tumukumu banja jichi kalingezi bala batujusa Pate misoso kendo jite moji marusi galo ya yu ya nyo Wachie mwisi babu Ejo jise waline jiti wachavula mazima Niko singo laba kwa kulengeza Obo chavi kumite atene vano Boboko lana boni kufuku muwatu wa kwenna kuyo Anti musiko ze misoso wejikwela Ngankuminya ziziri womwe nane mukunyula Bakula viente mikapa soji varogo ulio munaku Piano damu kumianga mutwe Ugate migunwa jimbala na mbozinga Toimbie nyonoburu wako kusinga Likantu alivu nobuto nobwampate Kasita siviri temwa honga visimenye Njakutanga ngomu kenji kwa vela Balave kovu na kove wichi nitireyo Kusinga rena toku kolerele vizivu Na wako kutuku mulu wajemuli simira Karengenzi, se wafe, watengumi, pambi mbalile kangende, nginze kulima alimako, dirisa kangende, watengumi, kenu nitobu kenyi, nakubanya, mwe wichi, patino mundike, kende randaru munga wenaja. Kubantu benkulira ndibano bebanyambye n'ababanjezesa Abanyambye nitira mtu alurundi kazite nkumbi ino tutebya Alekisomu kumbu waniki webalonta wanyeko singani na muzina Sebunya twakaza kulya kigambo oli muganda waluyima gomu kubayambye nyo Nisegerwa muzeyi wangu kuteno nyweza Ololero lasirwe ninamu Katenderu wakufa walera noyo Nsaru wakubabe wandekera ngufute bali babi Mubanjeze za mulimu mtono Mwena mubasungira ku Linudagala evi gambo ni njimba Zendi muku mwenyo nyo singandi na muntana Luyugu moyo ndibane muntana Nengugu mukanzi jukire bibibye yankola ku Balire mbalire kwendi banku tendereza Wafukira daloru kovalu insibye nderejwele Yansi bambi twandigenze wa mkwensi ndiji inzantia mba mkulisi jimkulisi Karingenzi, karingenzi kwa tengumbi Keno nito ugenyi, nakubanya ube wichi Karingenzi, karingenzi baba
Remember where you got it first www.djericom.com
Katingenda na yentu mila banange banu Katingenda na yentu mila banange banu Sebata munangu janga ye kanunda baku Kafiru kafiru daevu kunja ukwati Edale nkumbi nganze mundo kwenchikose Ngenze kulima nyevu fetu mke Chirunji wendi mira we wali usi wasabi Na yeguno mulimo kukubaku mke Kenena ganga we chibuga